Kazi meseni acha kuzima mziki weka tucheze singeli baria mama yamani weka baria twende weka matia chini kwa chini mwendo singeli weka matia chini kwa chini cheza singeli weka matia chini kwa chini mwendo singeli weka matia chini kwa chini cheza singeli kwa singeli kwa singeli wanacheza je singeli kwa singeli haya mikumbu singeli kwa singeli wanacheza je singeli Shimmy was the gay, was the gay, wanna chase that is the gay, was the gay, I want to put the gay, was the gay, now you don't know the gay, was the gay, I eat a the gay, was the gay, who let them make it the gay, was the gay, wanna chase that is the gay, mama, with my bower, with my bower, with the wonder woman, with my bower, wanna chase that is my bower, with my bower, with the wonder woman, wanna go on in mama. Inuka, aspera na inama. Inuka, wana kwana inama. Inuka, kende tena, mikile wana kata nyonga. Wana kwana kata nyonga. Uwa unana kata nyonga. Wana kucha mbiando. Mbiando, we mama cha mbiando. Mbiando, wana kucha mbiando. Mbiando, wana kucha mbiando. Mbiando, we mama kanituma, nika nono epu kwa kiume. We mama kanituma, nika nono epu kwa kiume. Ameashika wewe kwa mume. Amani.